Liebe Brüder, liebe Schwestern,
chers frères, chers sœurs, dans le monde entier,
dans le ndabaramutsa mwese bivuye ku mutima mu izina ry'igiciro ry'umwami wacu Yesu Kristo.
Wir sind Gott dankbar verpflichtet, dass uns auch
nous sommes, nous devons de la reconnaissance, du remerciement à Dieu de ce
qu'il nous apportera sa parole. Amashimwe no guhimbaza kuba Imana iduha ijambo ryayo no muri iki gitondo. Turashimira mwene Data Frank no kuba tubwiriza akivugana natwe. Tuzi ko igihe ari kigufi. Yesu ara garuka vuba.
Jusqu'à ce moment.
Turashimira mwami kuba adutegura kugeza ubu kugira ngo tuzabe twiteguye ubwo azagaruka. Ndashaka gusoma ijambo ryo mu Batesalonika ba mbere igice cya gatanu umurongo wa mbere ukagera kwa cumi na rimwe. Abatesalonika ba mbere
pour ce qui est du temps et de l'heure, vous n'avez besoin d'aucune instruction
abatesalonike ba mbere igice cya gatanu umurongo wa mbere. Ariko bene data, iby'ibihe n'iminsi ntimugomba kubyandikirwa, kuko ubwanyu muzi neza yuko umunsi w'umwami wacu uzaza nk'uko umujura aza nijoro. Ubwo bazaba bavuga bati nta mahoro nta kibi kiriho, nibwo kurimbuka kuzabatungura nk'uko ibise bitungura umugore utwite, kandi ntibazabasha kubikira na hato. Umurongo wa kane. Ariko mwebweho bene data, ntimuri mu mwijima ngo uwo munsi ubatungure nk'umujura, kuko ku murongo wa gatanu, kuko mwese muri abana b'umucyo n'abana b'amanywa. Ntituri ab'ijoro, ntacyo duhuriyeho n'ijoro cyangwa umwijima. Murongo wa gatandatu, nuko rero twe gusinzira nk'abandi, ahubwo tube maso, twirinde ibisindisha, kuko abasinzira basinzira nijoro, n'abasinda basinda nijoro. Ariko twebweho, murongo wa munani, twebweho ubwo turaba amanywa, twirinde ibisindisha twambaye kwizera n'urukundo nk'icyuma gikingira igituza, kandi twambaye ibyiringiro byo kuzabona agakiza nk'ingofero. Murongo wa cyenda, kuko Imana itatugeneye umujinya, ahubwo yatugeneye guheshwa agakiza n'umwami wacu Yesu Kristo. Murongo wa cumi, wadupfiriye kugira ngo nituba turi maso cyangwa nituba dusinziriye tuzabaneho nawe, tuzabe dufitanye ubumwe nawe. Murongo cumi na rimwe, nuko rero muhumurizanye kandi muhugurane nk'uko musanzwe mubikora. Mbega ijambo ryiza cyane twasomye. Ku murongo wa cyenda haravuga ngo, kuko Imana itatugeneye gucirwaho iteka ry'umujinya, ahubwo yatugeneye guheshwa agakiza n'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Mbega ijambo rihebuje twasomye hano. Mbega ubuntu twabonye kubw'agakiza. Nashaka gusoma na none ijambo rya kabiri ryo muri Yohana, ubutumwa bwiza, mu gice cya cumi na kane umurongo wa mbere kugera ku wa gatatu. Yohana cumi na kane umurongo wa mbere.
Que vos cœurs ne se troublent pas.
Ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere.
Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père.
Mu rugo rwa data harimo amazu menshi. yaba adahari
je vous l'aurais dit
mba mbibabwiye kuko
je m'en vais vous préparer une
ngiye kubategurira ahanya.
Et quand je serai allé
kandi
et que je vous aurai préparé
ubwo ngiye kubategurira ahanya
reviendrai
nzagaruka
je vous prendrai
nzagaruka mbajyane wanje ngo aho ndi namwe muzabeyo.
Chers frères,
bakundwa bene data bashiki banje iri jambo twe ni ubushyitsi bw'amanga bwacu ubushyitsi bw'amanga twemeza ko umwami naza tuzaba turi muri uwo mubare. Mwami ukiranuka tugushimiye amasezerano tugushimiye n'ijambo dushobora kujya dusoma dusoma igihe cyose mu ijambo ryawe dushobora gusenga. Mwami ukiranuka abashimwe icyubahiro no guhimbazwa bibi byawe kubw'aya magambo y'igiciro twasomye. Turagushimiye kuba ijambo ryawe ari yego kandi ari amen, byose bizasohora nk'uko byanditswe. Kandi kubw'ibyo turashaka kugushimira no kuguhimbaza. N'ubuntu n'ubuntu bwonyine mwami kuba dushobora kubika kugumana aya magambo mu mitima yacu. Kandi nanone mwami Yesu turagushimiye no kubw'ubushizi bw'amanga dufite kugira ngo dushobore
ou être du nombre lorsque tu viendras chez
kuzaba duhari ubwo uzaza kujyana bawe wabisezeranije mu ijambo ryawe kandi ijambo ryawe ni yego ni amen. Turagushimiye mwami Yesu tugushimiye iki gitondo uhe umugisha mwene data Frank kandi wowe mwami ukiranuka ishimwe guhimbazwa n'icyubahiro bibi byawe mu izina rya Yesu amen. Umwami ashimirwe ko dushobora kugira iki gihimya mu mitima yacu tukavuga tuti kubw'ubuntu bw'umwami nzaba mpari nzaba ndi muri uwo mubare rwose. Ndashaka kumenya na kwishimira kumenya ngo ni bangahe muri mwe bafite ubushizi bw'amanga gihamya cy'uko bababariwe ibyaha ubushizi bw'amanga n'icyemezo cyo kuba bara
amen dit amen
barakijwe barahawe ubugingo buhoraho muvuge muti amen amen. Wenda se n'abandi bose badashobora kuba babivuga inshuti zanjye Imana ikoresha iki giterane kugira ngo ibavugishe. Kandi iyo Imana ivuze ntabwo ivugisha imitwe yacu, nta n'ubwo ivuga kugira ngo tugire ibyo tuburanaho tuganiraho. Imana ahubwo ivugana n'imitima yacu. Mu mitima ntabwo bajya impaka, mu mitima bizera icyo Imana yavuze.
C'est la différence.
Iriyo niryo tandukaniro
qui veulent saisir Dieu.
Hagati yabashaka gufata Imana no kuyisobanukirwa mu bwenge bwabo kuba batandukanye n'abizera Imana mu mitima yabo. Hahirwa uwizeye ijambo ryo mu byanditswe.
Un jour de fête.
Uyu munsi nashaka kuvuga ndetse nifuza ko byaba ari ku bwacu twese ko ari umunsi umukuru.
Avec reconnaissance, remerciement.
Benshi muri twe
que nous avons
turashimira Imana
de nombreuses années dans cette salle
kubw'igiterane cyambere twagiriye mu Buswisi hashize imyaka myinshi twakigiriye muri iki cyumba byari itangiriro ry'ibyo twakwita ngo n'ugusakazwa ku rwego rw'isi ubutumwa bw'Imana bw'ijambo ryayo ryahishwe muri iki gihe muziko mu by'ukuri dushimira Imana kuba yara menyesheje ubukozi yageneye iki gihe kandi nifuzaga ko abantu bose bamenya basobanukirwa ko atari gushyira imbere mu buryo budasanzwe umwe mu bakozi b'Imana yaba ari Mose cyangwa se Aburahamu cyangwa se Yesaya cyangwa se Eliya cyangwa se Paulo cyangwa se Petero kandi mwene data ukundwa Branham nshobora kumushyira mu cyiciro cy'abagendeye hano ku isi bafite inshingano bahawe n'Imana mu buryo butaziguye batwaye ndetse bavuze mu izina ry'umwami kandi ibyo bavuze byarasohoye ndetse bihamirizwa n'Imana ubwayo niba tuvuga muri iki gihe iryo zina ry'Uwimana yakoresheje muri iki gihe si ukugira ngo tumusumbisha abandi cyangwa tumushyira imbere ahubwo tubikorera gusa kuko mu mutima ushima twamenye iby'Imana ikora muri iki gihe cyacu ntabwo dukurikira umuntu ahubwo dukurikira umwami we waducunguye wohereje abagaragu be n'abahanuzi be uhereye ku itangiriro ukagera ku iherezo kugira ngo bakangure umutima w'ubwoko bw'Imana ngo bagaruke mu nzira y'Imana. Amen. Nashoboraga uyu munsi gutanga raporo y'ibyabaye muri iyo myaka yose ishize. Murabizi ko ubwanjye nagiriwe ubuntu bwo kugera mu isi yose mu bihugu 72 nkajyana ijambo ry'igiciro ry'Imana. Rero niba uyu munsi navugira hano yuko ntigeze nizigama mu buryo bwari bwo bwose ahubwo ko n'umutima wose ninjiye mu murimo w'Imana binyuriye mu gusemura ibibwirizwa mu biganiro kuri radio mu kwandikirana n'abantu mu ngendo nakoze kandi ndashimira umwami kuba yaramfashe njyewe uwo kubabarirwa umutindi udafite agaciro umunyantege nke ngo mbashe gutwara ijambo rye ridaneshwa ijambo rihoraho ry'Imana. Amen.
Qui avait rendu cela possible.
Mwebwe mwatumye ibyo bishoboka. Mwatumye uyu murimo w'Imana ushoboka. Kandi ndabisubiramo neza umurimo w'Imana. Ntabwo ari idini, ntabwo ari icyerekezo cy'imisengere
de la fin du temps de la grâce. De l'achèvement.
Imana yabaremye ahubwo twegereje iherezo ry'igihe cy'ubuntu n'isozwa ry'itorero ry'isezerano rishya rigomba kugaragara imbere y'Imana ridafite ikizinga ridafite n'umuntu nyari. Rero ibyo byasabaga kozwa mu mazi y'ijambo kandi Imana yatwuhagiye rwose neza mu mazi y'ijambo ryayo ku bw'ubuntu kugira ngo
pas en accord
dahuje n'ijambo ryayo byose byuhagirwe kandi byozwe. Munyemerere nsome imirongo mike yo mu byanditswe ndetse kubw'ubuntu bw'Imana ndi buvuge amagambo make. Dusome mu Balewi 23 umurongo 26. Abalewi 23 umurongo 26. Uwiteka abwira Mose ati, ariko umunsi wa cumi w'uko kwezi kwa karindwi ni wo munsi w'impongano,
un rassemblement de fêtes,
ujye ubabera wo guterana kwera, mujye muwibabazaho imitima, utambireho Uwiteka. Uyu munsi dufite umunsi udasanzwe witwa umunsi mukuru w'Imana. Ubwoko bwa Isirayeli bwagombaga kwizihiza umunsi w'impongano nk'umunsi mukuru udasanzwe, umunsi wihariye imbere y'Imana. Iyo hatabaho kungwa n'Imana bituruka muri Yesu Kristo, bibonerwa muri Yesu Kristo umwami wacu, ntitwari kuba turi hano uyu munsi. Nta butumwa bwiza, nta mbabazi, nta buntu, nta n'ubugingo buhoraho.
Nous plaçons délibérément la réconciliation par la croix.
Kungwa n'Imana bibonerwa mu musaraba n'uwabambwe, nibyo dushyira, nibyo tugira ipfundo ry'ibyo tubwiriza. Uwemeye kungwa n'Imana binyura bituruka muri Yesu Kristo, uyu munsi ashobora kwizihiza umunsi mukuru hamwe n'Imana, kandi uwo munsi mukuru wibanda kuri Gorogota. Bitabaye Gorogota nta na kimwe cyari gushoboka. Umunsi mukuru, umunsi wo guhongererwa, wari umunsi mukuru, wari iteraniro by'umunsi mukuru. Igihe Yesu Kristo yapfaga ku musaraba i Gorogota, hariyo gukorwa n'isoni no gusekwa, ariko igihano kiduha amahoro cyaguye kuri we.
Amen.
Ndetse mu bikomere bye nimo twakirishwe. Bakundwa, ntidushaka na gato kwigera dusuzugura iby'Imana yakoze ku bwacu. Noneho kadusome muri Zaburi ya 33 uhereye ku murongo wa 4. Zaburi 33 umurongo wa 4. Kuko ijambo ry'Uwiteka ritunganye kandi imirimo ye yose ayikorana umurava. Akunda gukiranuka n'imanza zitabera isi yose yuzuye imbabazi z'Uwiteka. Umurongo wa 6. Ijuru ry'Uwiteka, mumbabarire, ijambo ry'Uwiteka ni ryo ryaremye ijuru, umwuka wo mu kanwa ke ni wo waremye ingabo zose zo mu ijuru. Ateranya amazi yo mu nyanja y'ikirundo, ashingura imuhengeri mu bubiko. Isi yose yubahe Uwiteka, abari mu isi bose, abatuye mu isi bose bamutinye, bahinde umushyitsi imbere ye, kuko iyo ivuze biraba, iyo itegetse birakomera, bibaho bimera bityo. Uwiteka ahindura ubusa imigambi y'amahanga, ahindura iby'amoko yibwira. Imigambi y'Uwiteka ikomera iteka ryose, ihora iteka ryose. Ibyo yibwira mu mutima we bihoraho ibihe byose. Umurongo wa 12, hahirwa ubwoko, hahirwa ishyanga rifite Uwiteka ho Imana yaryo, ubwoko yitoranirije kuba umwandu we.
Déjà dans l'Ancien Testament.
Ndetse uhereye no mu isezerano rya kera.
Parler.
Abantu b'Imana.
Par le Saint-Esprit.
Ba ravuze. Bandika iby'Imana yari giye kuvuga n'ibyo yari giye gukora.
Ils annonçaient.
Ba ribahumekewe.
Plan de salut.
Bakavuga umugambi w'agakiza n'inama z'Imana bitaraba hahirwa ubwoko bufite umwami ho witekaho Imana yabwo kandi dushobora kuvuga ngo mu gihe cya Eliya ngo witeka niwe Mana witeka wenyine nta wundi Imana yatwihishuriye kubw'ubuntu kandi ejo hashize navuze igitekerezo cy'uko tutabayeho mu gihe cy'ubumenyi ahubwo ko tubayeho mu gihe Imana yihishura ihishura ijambo ryayo igahishura n'ubushake bwayo. Uhereye mu gihe cy'ubugorozi Imana yatanze inyigisho za Bibiliya, yego koko yatanze ubumenyi ndetse turabishimira, dushimira, twishimira abantu bose mu gihe cyabo bagiriwe ubuntu bwo kumva ibyo babwirizwaga. Byanditswe muri Matayo 13 yuko umwami yabwiye ubwo iteraniro rinini imbaga nyinshi ayibwirira mu migani, nuko ahindukira abigishwa be abajyana yiherereye arababwira ati mwebweho mwahawe kumenya ubwiru bw'ubwami bwo mu ijuru, nkuko byanditswe muri Matayo 13:11. Ariko rubanda abandi bose bumvaga imigani nayo yari ijambo by'umwami byari byavugwaga n'umwami. Umwami yari abaga yavuze, ariko muri iyo migani nimo hari hahishwemo ikintu nyamukuru. Kugeza n'uyu munsi abantu baracyasobanura imigani, ariko umwami yaduhumuye amaso kuri ibyo kugira ngo bye kuba ubusobanuro bw'ibyanditswe, ahubwo ngo bibe guhishurirwa ijambo ry'Imana no guhishurirwa Yesu Kristo.
Une fois le dernier livre de la Bible.
Niba twarigeze dusoma igitabo cya nyuma cya Bibiliya, wagisomye azi yuko icyo gitabo gitangizwa n'ijambo guhishurirwa. Cyase ibyahishuwe. Byahishuwe igice cya mbere murongo wa mbere. Nicyo niwo murongo wonyine muri Bibiliya yose uko ibitabo ari 62. Niyo murongo wonyine utangizwa n'iri jambo ridasanzwe rivuga ngo ibyahishuwe. Indi mirongo yose ya Bibiliya kuko hariho myinshi, kuko hariho ibitabo byinshi n'ibice byinshi byo mu isezerano rya kera n'isezerano rishya, byose bifite irindi jambo ku itangiriro ry'imirongo yabyo. Ariko igice cya mbere cy'igitabo cya mbere umurongo wa mbere utangizwa n'ijambo ngo ibyahishuwe bya Yesu Kristo, ibyo Imana yamuhereye kwereka imbata zaye ze ibintu bizabaho vuba. Ibyahishuwe igice cya mbere umurongo wa mbere. Tubayeho
de révélation divine.
Mu gihe Imana yihishura, ihishura ijambo ryayo, ihishura n'ubushake bwayo. Kandi ni kenshi twumvise, twasomye mu bibwirizwa bya mwene Data Branham yuko byose mu bwami bw'Imana bishingiye byubakiye ku guhishurirwa. Yesu Kristo ubwe niwe guhishurwa kw'Imana mu mubiri. Timoteo wa mbere 3:16 kandi si ugushidikanya rwose, nta kundi wabivuga rwose, ubwiru bw'ubumana burakomeye cyane. Imana yishuye mu mubiri, itsindishirizwa, igaragara ku ikiranuka mu mwuka, byatangiriye mu kwishyura kw'Imana muri Yesu Kristo umwami wacu, kandi birangirira mu guhishurwa kwa Yesu Kristo umwami wacu. Niba nk'abana b'Imana ibyo tubimenya, tukaba duhagaze ku butaka bwo guhishurirwa bw'Imana, ntituzaba indorerezi gusa, ahubwo tuzaba abafite umugabane mu by'Imana yasezeranije. N'ibyo iri gukora ubu ngubu. Bakundwa, Imana yohereje ubutumwa nk'umuhamagaro wa nyuma, nk'amagambo ya nyuma Imana ivuga, kugira ngo ihishure ubwiru bwa nyuma bwo mu mugambi w'Imana, kandi abo Imana yishuriye bose muri Kristo bazumva ubwo bwiru kandi bazizera mu mitima yabo. Imana nayo izabigaragaza muri bo nko guhishurirwa kuzima kuzanwa n'umwuka. Iyo niyo ndunduro ya byose. Ndabisubiramo, Imana yohereza ijambo ryayo si ukugira ngo iduhe ingingo zo kujyaho impaka, ntabwo yohereza ijambo ryayo kugira ngo turijyeho impaka, ahubwo yohereza ijambo ryayo ikadukiza. Yohereza ijambo ryayo kugira ngo itwereke igihe tubayemo icyari cyo. Mwumve icyo Pawulo avuga ku guhishurirwa. Yakoresheje iri jambo cyangwa se amagambo kenshi, ariko ndashaka gusoma mu Bagalatiya igice cya mbere umurongo wa 11. Abagalatiya igice cya mbere umurongo wa 11 ngo: bene data, ndabamenyesha, ndashaka kubereka yuko ubutumwa bwiza navuze bukwiriye kwizerwa. Ntabwo nabuhawe n'abantu, kuko nanjye ntabuhawe n'umuntu. Ubutumwa bwiza mbwiriza kandi bukwiriye kwizerwa si ubw'abantu, kuko nanjye ntabuhawe n'umuntu kandi sinabwigishijwe n'umuntu, ahubwo ni Yesu Kristo wabumishuriye. Amen. Twizera ubutumwa bufite ipfundo cyangwa umutima wabwo ni uguhishurirwa kwa Yesu Kristo. Rero niba waramenye Yesu Kristo ko ari guhishurwa kw'Imana kubw'agakiza kacu n'umugisha wacu, kandi ko ashobora kutwihishurira, icyo gihe tuzabona agakiza k'ukuri k'Imana yacu. Icyo gihe tuza korwa k'umutima, maze duhinduke abasangi yafatanije kamere y'Imana. Benshi bifuza gufatanya kamere n'Imana, gusangira kamere n'Imana, ndetse barabyihata bakora uko bashoboye, ariko muzi inzira ibyanditswe byera bitwereka kugira ngo usangire kamere n'Imana. Ndabasomera muri Petero wa kabiri igice cya mbere umurongo wa 3. Petero wa kabiri igice cya mbere umurongo wa 3 ngo: kuko imbaraga imbaraga z'ubumana bwayo zatugabiye ibintu byose bizana ubugingo no kubaha Imana tubiheshejwe no kumenya neza uwaduhamagarishije ubwiza bwe n'ingeso ze nziza. None murugo wa kane, ibyo nibyo byatumye aduha ibyo yasezeranije by'igiciro cyinshi bikomeye cyane kugira ngo bibatere gufatanya na kamere y'Imana mumaze guhunga gucika kurokoka kononekara kwazanywe mu isi no kwifuza. Imbabazi z'ibicumuro n'ibyaha byacu ndetse muri rusange umurimo wose w'ubucunguzi byarangiriye muri Kristo umwana w'Imana ku musaraba w'i Golgotha. Ariko ni byangombwa hakenewe imbuto y'ijambo ry'Imana n'igikorwa cy'umwuka wera kugira ngo bireme ubugingo bushya, ngo ubugingo bushya mu muntu wemeye kungwa no gucungurwa abyemezwa no kwizera kugira ngo bimuhindure ufite kamere y'Imana. Kristo agomba gufata ishusho mu mutima wawe no mutima wanjye bizanywe no kuvuka ubwa kabiri. Hano turabwirwa yuko twahawe amasezerano y'igiciro cyinshi kandi y'umumaro mwinshi kugira ngo tubashe kurokoka byose ngo bidutere gusangira gufatanya kamere n'Imana. Nanone ibyo twabivuzeho, abahanuzi b'Imana bari abantu kimwe natwe, ariko nyamara mu butumwa bwiza bwa Yohana mu gice cya 10 umwami wacu avuga ngo abo ijambo ry'Imana ryabwiwe bitwaga abana b'Imana isumba byose. Yohana 10:35, ijambo ry'Imana ryinjiraga mu buzima bwabo bwaha ku isi nk'imbuto nzima y'Imana, ubugingo bwabo bugacengerwa n'umwuka w'Imana n'ubugingo bw'Imana buri mu ijambo, maze bagahinduka abafite umugabane abasangiye kamere y'Imana. Mbese muzi yuko umwami wacu nawe atanga umucyo cyangwa se uburebure kuri iyo ngingo mu butumwa bwiza bwa Yohana. Ashoboye kuvuga muri make ibyo twebwe dukoresha amagambo menshi kubivuga. Mu nkundire nsome mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 6:6 uhereye ku murongo wa 60. Yohana 6:60.
Oh, plusieurs de ses disciples qu'il avait écouté.
Nuko benshi mu bigishwa be babyumvise baravuga bati iryo jambo rirakomeye, ushobora kuryihanganira ninde? Kuko Yesu yarazi mu mutima we yuko abigishwa be babyitotombeye, arababaza ati mbese ibyo bibabereye igisitaza? None mwabona umwana w'umuntu azamuka ajya aho yahoze mbere, byamera bite? Noneho ku murongo 33 agakurikira amagambo ngo umwuka ni we utanga ubugingo, ni we ugaragaza ubugingo, umubiri wo ntacyo umaze. Amagambo mbabwiye niyo mwuka kandi niyo bugingo. Amen.
La parole
ijambo
de notre Dieu
ry'Imana yacu ni ryo mwuka, ni ryo bugingo.
L'esprit de Dieu,
umwuka w'Imana, ubugingo bw'Imana n'ubugingo buhoraho.
Et c'est ce que
kandi
ce à qui la parole du Seigneur
a ababwiwe ijambo ry'umwami mu buryo butaziguye niwo bashoboye kugira umwitozo wabyo no gutanga ubuhamya mu buryo buhebuje bushoboka ariko natinyuka kuvuga natinyuka kwizera nk'umwizera yuko tugomba kugera aho mu giterane ijambo ry'Imana ribasha gukora ku mutima wacu no guhumekerwa n'umwuka wera ku buryo tubasha kumva ibyo ababwiwe ijambo ry'Imana kiriya gihe uko babyumvaga cyo ko biyumvaga ndababwira yuko icyo gihe ntitwaguma gusa duhagaze cyangwa twicaye ijambo ry'umwami ntabwo ryakoze gusa ibintu bigaragara gusa inyuma ahubwo byagize n'umumaro mu buryo bw'umwuka bakundwa twiteye by'ukuri umusaruro w'ikibwirizwa cy'ijambo ry'Imana dutegereze yuko Imana iduhishurira umuntu ku giti cye kandi tukabihamiriza hari abantu benshi bategereza umugisha nyuma y'igiterane ariko byakabaye byiza uhereye ku itangiriro ukemera guhabwa umugisha atari ku iherezo ijambo ry'Imana risohoza icyo ryatumwe kuva abahanuzi bahanuye ku bijyanye n'ubuntu maze bakarondora bagashakisha kumenya ibihe iby'ibihe byarasohoye iryo jambo ryasohoje icyo ryatumwe nkanswe ubu noneho hanyuma ya Gorogota hanyuma yuko Yesu Kristo umwana w'Imana umucunguzi wacu amaze kutuzanira agakiza twese nko gusohora k'ubuhanuzi bwa Bibiliya bwose ijambo ry'Imana mbese ntizarushirizaho ubu gusohoza icyo ryatumwe yego ku bw'umukumbi wacunguzwa amaraso winjiye mu isezerano hamwe n'Imana turi ubwoko bw'isezerano ry'Imana yacu mu isezerano rishya ubwoko bw'isezerano rishya ijambo rye ubugingo bwe umwuka we byose bigomba kuba muri twe ku bw'ubuntu amen abigishwa be kandi ibyo biratubabaza bitotombeye ibyo yavuze ku murongo 41 Yohana 6:41 aravuga ngo nuko abayuda baramwitotombera ibyo nabyo twabyumva ariko noneho mu gihe ku murongo 61 havuzwe ngo abigishwa be bitotombye ibyo rwose birambabaza cyane abatizera cyangwa se abita abakristo abita abakristo ariko atari bo abita abakristo bo ku izina gusa iyo batemeranije n'umwami nibyo umwami yahishuye maze bakitotomba icyo gihe rwose turabyumva tumenya ko umwami atigeze avugana nabo ariko iyo twumvise ngo abigishwa be ngo bitotombye bakabifata nk'igisitaza ibyo rwose babaza umutima wacu bibaza n'umwami wacu yashatse kubyumvisha abigishwa be muri aya magambo mu magambo ye kandi abamenyesha yuko ubwami bw'Imana igikenewe atari imyumvire y'umuntu ahubwo ko amagambo ye atari mu rugero rwacu ahubwo nk'uko Pawulo adyandika mu Bakorinto iby'umwuka bigenzurwa n'umwuka. Abakorinto ba mbere igice cya kabiri umurongo 14, mu bwami bw'Imana ntabwo harimo iby'isi, ahubwo ni ubwami bw'Imana, kandi ubwami bw'Imana ntibugizwe no kurya no kunywa, ahubwo nk'uko byanditswe ni mu mahoro, mu byishimo no mu mwuka wera. Amen. Umwami wacu muri iki gisubizo yatanze abigishwa be Yohana 6:36 ngo umwuka ni wo bugingo, ni ugaragaza ubugingo, umubiri wo ntacyo umaze, amagambo mbabwiye niyo mwuka kandi niyo bugingo. Noneho hagakurikiraho, murebe mwumve ibyo umwami avuga mu murongo ukurikiraho, murongo 34, ariko hariho bamwe muri mwe batizera. Hano aya magambo atuma tubura icyo tuvuga, tubura ijambo twavuga. N'abigishwa yari yarakunze, yari yarahamagaye, bamukurikiraga, maze aravuze ati muri mwe, ntabwo ari hanze, ntabwo ari mu isi, ntabwo ari mu Bayuda cyangwa mu mahanga, ahubwo ngo hagati muri mwe harimo bamwe batizera. Bakundwa, by'ukuri twinjiye mu gace ka nyuma k'iherezo ry'ibihe. Ni ngombwa, ni iby'ingenzi ko tutakwizera 90% by'ijambo ry'Imana, kuko mu by'ukuri za ngingo udashaka kumira, udashaka kwemera, izo ngingo nyamara nizo kinini, nizo muti dukeneye ubungubu. Bya bindi tudashaka gufata, tudashaka kwemera, ibyo nibyo twari dukwiriye kwemera tukabyakira, kugira ngo dukire, kugira ngo tugire ubuzima bwiza. Sinzi niba mubyumva mwese ubungubu, ariko umwuka w'Imana uyu munsi aratubwira ko umwami kiriya gihe yarebye abigishwa be, hanyuma akavuga aya magambo ababaje ku 34, ngo ariko hagati muri mwe harimo bamwe batizera. Bamaze imyaka myinshi bakurikira umwami, bari barabonye byose, uburyo yatubuye imitsima, uburyo yakijije impumyi, uburyo yakoze ibimenyetso n'ibitangaza bikomeye, ariko ubu tugeze mu burebure bw'ijambo, noneho hariho guhishurirwa, nuko barasitara ntibizera. Umwami ababazwa nabo, ababazwa n'ibyabo. Bakundwa, muri twe he kubonekamo umutima utizera nk'uko byanditswe mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo, ahubwo twese twizere nk'uko ibyanditswe bivuga, atari nk'uko wowe nanjye tubyumva cyangwa uko twabyumvise, ahubwo uko ibyanditswe bibivuga. Kandi Imana yavuze mu buryo bwumvikana rwose kubw'aba abiteguriye bose guceceka, bakaba biteguriye kwakira ibyo Imana ivuga. Tubayeho mu gihe cyo guhishurwa kw'Imana. Hano haranditswe ngo mu gihe cy'ijwi rya marayika wa karindwi, ubwo azavuza impanda, ubwiru bw'Imana buzaba burangiye. nk'uko yabihishuriye abaragu bayo abahanuzi guherekera kose nk'uko biri mu byashyuye igice cya cumi umurongo wa karindwi. Ni iminsi iyo umwana w'umuntu yihishuye mu buryo bukomeye cyane ku buryo yashyizeho ubukozi bw'ubuhanuzi ndetse n'ubuhanuzi bwa Bibiliya ku gitereko cy'amatabaza. Yego, iminsi umwana w'umuntu yihishuye mu buryo ubukozi bw'ubuhanuzi n'ubuhanuzi bwa Bibiliya yabishyize ku gitereko cy'amatabaza ku bw'iki gihe, kugira ngo abana b'Imana bimenyeshwe. Ibyo nabyo byanditswe mu isezerano rya kera mu gice cya Yesaya cya 28, handitswe aya magambo akurikira: Yesaya 28 uhereye ku murongo wa 9, azigisha nde ubwenge, kandi uwo azamenyesha ubutumwa ninde? Nabavuye ku ibere bacutse. Ku murongo wa 10, kuko ibye ari gutoza itegeko rikurikirwa n'irindi. Mwese muzi aya magambo, ntimuyamenye uyu munsi, mumaze igihe muyazi. Yesaya 28 murongo wa 9 n'uwa 10 agace kawo ka mbere. Mu gihe cy'ibinyejana byahise, babwiraga abantu mukore ibi mukore biriya n'ibindi nk'ibyo. Igihe cyose byabaga ari amabwiriza, abantu bakayubaha, maze abiringiye umwami bose bazakizwa kubw'ubuntu. Ariko uyu munsi ikiriho ntabwo ari gukora ibi gukora biriya, duke hano duke hariya. Oya, ahubwo uyu munsi igikenewe ni uguhishurirwa, ni uguhishurirwa kuzuye ndetse kwa nyuma kwa Yesu Kristo n'ijambo ry'Imana n'ubushake bwe mu itorero rye. Amen. Hatariho itorero, Imana ntiyashobora gusohoza ibyo ishaka gukora. Ikeneye itorero. Mbese itorero rirava he? Nihe umwana w'umuhungu azaturuka? Umukumbi w'abanesha, nk'uko yari ikeneye Mariya kugira ngo umwana w'Imana abone uko aza mu isi binyure muri we. Mbese ni iki cyabaye muri iki gihe? Muri icyo gihe Mariya yakiriye ijambo ry'Imana ryo muri icyo gihe cye, nuko umwuka wera uza kuri we. Nicyo gituma byanzwe ngo nicyo gituma umwuka wera ikizavuka muri wowe kizitwa umwana w'isumba byose. Luka 3:5-33. Twebwe twizera amasezerano y'Imana y'iki gihe, kandi uwo mwuka wera umwe aza kuri twe, kandi icyo ni ikintu, hari ikintu cy'Imana kivuka muri twe. Amen. Si ikintu cy'umubiri n'amaraso cyangwa imirimo yacu cyangwa se icyo ari cyose, ahubwo ni igikorwa n'Imana. Hanyuma handitswe muri Yesaya 28 ku murongo agace ka nyuma ku murongo 13, wenda se dusome uwo murongo wose, ngo Yesaya 28 murongo 13, nicyo gitumye umwami Imana ivuga iti: dore ndashyira muri Siyoni ibuye ry'urufatiro ryageragejwe, ibuye rikomeza imfuruka ry'igiciro cyinshi rishikamye cyane, kandi uryizera ntazahutiraho, ntazamwara. Haleluya. Yesu Kristo ni we iriyo buye rikomeza imfuruka, ryasuzumwe, ryahinyuwe n'abubatsi. Abubatsi ntabwo bari bazi aho barishyira, ariko mu gihe cya nyuma ntabwo twamenye gusa ko Yesu Kristo ari umuntu, ahubwo twamenye ko ari n'Imana. Amen. Yari umuntu kandi yari Imana yihishuye mu shusho y'umuntu. Yashoboraga kuvuga ati: umbonye ababonye Data. Yashobora kuvuga ati: njyewe na Data turi umwe. Yohana 14
et à cela certains se sont
icyenda na Yohana 10:30 ibyo bamwe babisitayeho ariko ni kubera ko ari cyo bari baragenewe nacyo twabihinduraho umwami wacu aravuga ngo hayirwa uwo ibyanjye bidasitaza bakundwa twashoboraga gusoma indi mirongo myinshi ya Bibiliya uyu munsi ariko ntabwo dufite umwanya uhagije hariho ibirori by'ubukwe turi bugire bigufi mu kanya gato iyo mpamvu tugomba kurangiza iki gice reka nanone tuvuge muri make
il était question
mo bihe byahise bisekuru byashize icyo gihe hariho ubumenyi bwa Bibiliya icyo cyari gikenewe abantu bayoborwaga umucyo mu mucyo ugeretse ku kundi kuba akagenda umucyo wiyongeranya ibyo ntitubishidikanyaho tubayeho ubu mu gihe cy'ubuntu ntabwo ubu ari ngo duke hano duke hariya ahubwo ni uguhishurirwa kw'Imana kuzuye no guhishurwa kwa Yesu Kristo kuzuye bikaba mu itorero ndetse bikazanwa n'itorero bigakorwa n'itorero ibyo ni byo mwita Branham avuga ahantu runaka aravuga ati umwuzuro w'Imana wasutswe muri Kristo none n'umwuzuro wa Kristo kubwo gusukwa k'Umwuka Wera urasukwa mu itorero kandi nizera ko twebwe twese dukomeye dushikamye kukuba Imana itaraduhaye ijambo ryayo ryahishuwe gusa ahubwo initeguriye gusuka umwuka wayo igasuka ijambo ryayo umwuka wayo mu buryo bihinduka ikintu gifatika mu itorero atari ku bw'umuhate wawe cyangwa umuhate wanjye ahubwo twizera yuko dufite icyizere cyacu cyose cyuzuye Imana kandi twishyira mu biganza byayo kugira ngo ibashe kwishura ndatekereza kandi nizera yuko twese twese twabwiwe iryo jambo ryadushyikiye kandi nta muntu ushobora kubwira Imana ngo nishaka gukora ikintu runaka nizabikorere muri mwe neza atari runaka oya twese turi umubiri w'umwami itorero kandi Imana nishaka kugira icyo ikora izagikora iciye mu ngingo z'umubiri ndatekereza yuko mu gihe ijambo ribwirizwa twumvise twasobanukiwe kandi twizera n'umutima wose ibintu byose umwami yavuze n'ibyo yahishuye byose muri twe ntihakaboneke n'umwe iri jambo ryo muri Yohana 6:34 ryasohoreraho riti ngo muri mwe harimo bamwe batizera mu bigishwa be niba narangiza nkarangiza nanone nibutsa ubukozi bwa Branham mu gihe cy'ubuvuga butumwa hariho abantu magana bafatanyaga nawe mu gihugu hose hazaga abantu benshi bazanywe no guhabwa umugisha nawe ariko igice cya nyuma gitangiye hamwe n'inyigisho igihe ukuri kwa Bibiliya ku bijyanye n'ubumana umubatizo n'igaburo ryera n'ibindi byose bijyanye n'ibyo kuva kukugukagera kugushurwa kukagera kugushurwa kwa Yesu Kristo ibyo bije benshi basubiye inyuma ntibongera gukurikira umwami noneho uhereye igihe ibimenyetso birindwi byabumburwaga mu kwezi kwa gatatu umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 63 nyuma y'uko umwami amaze kumanuka muri kiriya gicu tariki makumyabiri n'umunani z'ukwa kabiri umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na gatatu, maze ijwi ry'umwami rikavuga riti subira i Jeffersonville, kuko igihe kigeze cyo guhishura ibimenyetso birindwi, kubumbura ibimenyetso birindwi. Mwene data Branham igihe yahindurijwe n'Imana kuhishura ijambo ry'Imana n'ubushake bw'Imana, ubwo nabwo abandi benshi basubiye inyuma. Dushobora gukora urugendo ku isi yose twumvayo amagambo amwe, abavugabutumwa bakomeye babwiriza n'imbaraga nyinshi, bakavuga bati mwene data Branham ni umuntu yari umuntu w'Imana ukomeye cyane uhereye mu gihe cya Yesu Kristo, ariko noneho hagahita hazaho iryo jambo ngo ariko mu myaka ye ya nyuma yarayobye. Iyo niyo mvugo y'abavugabutumwa bakomeye. Wenda Sari yaciye iruhande ibyo benshi baganagamo n'ibyo abantu benshi bashakaga bakurikiraga, ariko byari igihe cy'Imana. Kandi turashimira kuba igihe cy'Imana cyarageze. Amen. Byari indunduro ikomeye y'ubwoko bw'Imana, kandi aho niho basitariye, kubera ko batari biteguriye kugendera mu mucyo w'Imana, binjiye mu mwijima, kandi mu kutizera basitara ku ijambo, maze barigwaho, barisitaraho. Icyo nicyo cyateye benshi kugwa, kandi cyateye benshi kugwa. Hari bamwe byahaye gushobora guhaguruka, ishobora kuba ari inzira imwe impumyi ikayigwamo, ariko ubona akayinyuramo neza. Mana unshinge ku rufatiro rusumbyeho, nk'uko umuririmbyi yavuze, ahisumbuye ho guhishurwa kwishura kwa Yesu Kristo, kandi aho niho hahishwe ubutunzi bwose bw'ubwenge bw'Imana. Amen. Muri Yesu Kristo umwami wacu. Niba mutarigeze mushimira Imana kubw'ubwo bukozi bwatumwe n'Imana, rero uyu munsi mushime, mugire gushima. Mbese byasabaga guhagarara imbere nyuma y'imyaka ingana gutya tugatumira abantu kuza gushimira Imana? Bo bumvise ijwi ry'ijambo ry'Imana n'umwuka wayo buri mwaka. Mbese mu mitima yacu ntihagombaga kududubiza isoko ivugiramo imbere ngo Mana tukugomba amashimwe ukwiriye. Bakundwa, Imana yakoze ibikomeye. Amen. Kandi ibyo abandi basitaraho, ibigusha abandi, amen, ibyo bayobamo, ibyo badashobora kwizera, ibyo ni ibyo twebwe twishingikiriza. Ahongaho niho dushingwa, niho twubakwa ku rufatiro rwo kwizera kwera cyane. Dushobora kwinjira ahera cyane, tukabona isanduku y'isezerano ikinguwe. Haleluya. Ni ryo jambo ry'Imana yacu, kandi ryahindutse umwuka n'ubugingo mu bemeye ubutumwa bw'Imana ku bw'iki gihe. Amen. izina ry'umwami rishimwe kandi rihimbazwe. Izina ry'umwami Imana yacu ni ryo rishyizwe hejuru, niwe ushyizwe hejuru, kandi n'izina rye risumba andi mazina yose, none ukageza iteka ryose. Kandi Imana yacu ishimwe n'umutima wose kubwo guhishura ijambo ryayo n'ubushake bwayo muri iki gihe. Amen.
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 Levons-nous.
Duhaguruke.
Et disons ensemble.
Maze. Tuvugire hamwe tuti haleluya. Haleluya. Imana ihimbazwe. Imana ihimbazwe. Umwami ashimwe we watuvugishije. Ijambo rye ni umwuka n'ubugingo. Turagushimiye mwamukiranuka, kandi turagusabye utubere maso twese, kandi ubane natwe. We kwemera ko hagira n'umwe umwara, duhe kwizera, kwizera n'umutima wose ibyo wavuze.
Alors tu nous le révéleras.
Maze uzabiduhishurira. Nibwo uzabiduhishurira. Haleluya. Icyubahiro kibi cyawe.
La révélation.
Waduhaye guhishurirwa, guhishurwa kwa Yesu Kristo kubw'ubuntu.
Et avec cette révélation.
Kandi hamwe n'uko guhishurirwa.
Toute la révélation.
Guhishurwa kose.
Parole.
Kw'ijambo. N'ubushake bw'Imana wabiduhaye. Mwami
en ce jour
muraka kanya kuri uyu munsi hano hantu
j'exalte j'élève et
nimbaje shize hejuru shimi izina ryawe, kandi ngushimiye
que tu as sauvé
abantu benshi cyane, wahaye agakiza, wahamagariye gusohoka kandi ukabajyana ukabayobora mu kuri. Haleluya. Mwami noneho ubu bukozi nabwo ubuhe ibikenewe, kandi ukore ikintu gishya kubw'ubuntu kubw'icyubahiro n'ishimwe by'izina ryawe. Twakiriye ijambo ryawe. Amen.
Faisant une réalité divine et vivante dans nos cœurs.
Ubihindure ibintu by'ukuri bifatika bizima mu mitima yacu, mu buzima bwacu, mu itorero.
À toi, ô Dieu.
Mana,
c'est toi que nous remercions aujourd'hui.
Ni wowe dushimiye uyu munsi.
Ensemble du fond.
Tugushimiye hamwe biturutse imbere mu mutima muri Yesu Kristo umwami wacu. Haleluya. Haleluya.
Béni sur toute la terre. À l'ouest et à l'est.
Mwisi hose. Iburengerazuba, iburasirazuba, majepfo, majyaruguru.
Les dernières sorties.
Bahabwe umugisha, kandi hamagarwe uwanyuma gusohoka. Ndagushimiye kubw'imiryango yakingutse n'uburyo budafite iherezo bugarukira watanze muri iki gihe cyacu. Amen. Ndagusabye kandi nagushimiye kubwa bene data n'abashiki banjye bose. Ubaho umugisha, ubiteho, ubafate, ubane nabo bose kubw'ubuntu mu izina rya Yesu. Amen. Amen.
Louez à haute voix la gloire de Jésus. Le monde angélique le loue. Le monde angélique le loue. Apportez-lui la couronne et le vêtement de pourpre et couronnez-le. 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 Couronnez-le comme souverain de toute la terre. Amen. couronnez-le, vous qui êtes témoin de l'agneau qui s'est livré à l'abattoir, qui s'est livré à l'abattoir. Chantez les louanges au lion de la tribu de Juda, couronnez-le, couronnez-le, couronnez-le. Couronnez-le comme souverain, souverain de la terre. Trop racheté d'Israël, qui reste fidèle au roi, qui reste fidèle. Chantez les louanges d'Emmanuel et couronnez-le, 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 couronnez-le comme souverain de toute la terre. Amen. Pécheur d'entre les nations, le héros de la victoire vous appelle, le héros de la victoire vous appelle. Louez-le pour son supplice à la croix et couronnez-le, 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 couronnez-le. Couronnez-le, couronnez-le comme souverain de toute la terre. Un jour nous chanterons le cantique de l'épouse dans les tentes célestes, dans les tentes célestes. Alors, on retentira dans toutes les sphères. Couronnez-le, 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 comme souverain de la terre. Amen.